action fact, I stay on form. Talk is cheap, I'm not involved. Once kuna do, we risk it all. Tulikuwa na mashilingi, tumbo minyo. We didn't plan this, but Mungu ni nani?
Mungu ni nani, Mungu ni mso. Bang fuga nane na nongeza mo. Shida zihisha toki wana do.
Action fact, I stay on form. Talk is cheap, I'm not involved. Once kuna do, we risk it all. Tulikuwa na mashilingi, tumbo minyo. We didn't plan this, but Mungu ni nani?
Mungu ni nani, Mungu ni mso. Bang fuga nane na nongeza mo. Shida zihisha toki wana do.
They be catching feeling when I count this cash. Mungu ni nani, hisi utani. Wana tubonga kwa hizi mtani. Seen my big fish na si utani. Niko on, sky sana. Mteja patikani. I wanna go, nenda size. Mteja samahani. We on a mission, tunasip all season. Jua chopa tunachilia mamisol. Alibali tunablow my whistle. Top ni chips, jambu vitisho. Wako shock na ifanya vi simple. Flow ni 1, 2, 3, 4. Wako shock na ifanya vi simple. Flow ni 1, 2, 3. So I do it like that. Breeder with the counter attack. Team ime tight, this gang untouched. Get it bigger, tunaifanya retouch. No jokes bro, kama King Batch. Ni B-Boys, enda ufanya research.
Action fact, I stay on form. Talk is cheap, I'm not involved. Once kuna do, we risk it all. Tulikuwa na mashilingi, tumbo minyo. We didn't plan this, but Mungu ni nani?
Mungu ni nani, Mungu ni mso. Bang fuga nane na nongeza mo. Shida zihisha toki wana do.
Action fact, I stay on form. Talk is cheap, I'm not involved. Once kuna do, we risk it all. Tulikuwa na mashilingi, tumbo minyo. We didn't plan this, but Mungu ni nani?
Mungu ni nani, Mungu ni mso. Bang fuga nane na nongeza mo. Shida zihisha toki wana do.
Nili rap ni kashika benzo. LC lost ni lesson. Miss kupanga ni jajari. Ndo mefanya tushiki hizi pesos. Action packed, simping I don't do that. Piga isabu, calculus. Mi udishi marapa ka Dracula. Usirinka si don my cellular. Wali judges you slang on the side. Kuna msiali wa show. Kile mina die ni sita kwa dice. Siko kadi of course. Yo, kamzozo kazoze. Hadi AM ni natakia do. Mita ya kwanza, ya pili, ya tatu. Zina kami na ro. Power sako leko si mamblaina. Nikiacha kurap mina geoko obtaina. Nilichizi kimbokta big baba. Ninatajia Salem. Mungu walipanga tuose. Unataka kupinga. Siwe ni mblaina. Make, mula, double, triple, alafu. Rudia tena. AJ we roll now pass fast. Emrite letter ki chalice man. Bag nikipata na piga dash wa poa. Antaka the magic one. Danger mikuwa ga Taliban. Bling nikipiga ni ya Bob Chwani. Na wezi ifika hii kaliba. Mungu ni mso in Jawi.
Action fact, I stay on form. Talk is cheap, I'm not involved. Once kuna do, we risk it all. Tulikuwa na mashilingi, tumbo minyo. We didn't plan this, but Mungu ni nani? Mungu ni nani, Mungu ni mso. Bang fuga nane na nongeza mo. Shida zihisha toki wana do.
Action fact, I stay on form. Talk is cheap, I'm not involved. Once kuna do, we risk it all. Tulikuwa na mashilingi, tumbo minyo. We didn't plan this, but Mungu ni nani?
Mungu ni nani, Mungu ni mso. Bang fuga nane na nongeza mo. Shida zihisha toki wana do. Mungu ni nani, Mungu ni mso. Na shukuru alini bless na mabro. Hii si family, hii ni uko. Misi mrazi, hii ni uso. Small boy by who God ni mso. Mini witness a chain wa show. Alinko force, niliko alone. Nilimkola ka answer phone. Mungu ni nani, Mungu ni mso. Nilikula ma L lakini na win. Sinja dose lakini na dream. Na pray God lakini na sin. DM a Janet Consin. Show my niggas si chase na biz. Diverse, sleep and a chill. The best kwa game, nauna skill. Listen. Ego kando beef kwa oven. Kula moto bell kwa chosen. Acheni zoze. I'm Daniel Moke. Ego kando beef kwa oven. Kula moto bell kwa chosen. Acheni zoze.
Action fact, I stay on form. Talk is cheap, I'm not involved. Once kuna do, we risk it all. Tulikuwa na mashilingi, tumbo minyo. We didn't plan this, but Mungu ni nani?
Mungu ni nani, Mungu ni mso. Bang fuga nane na nongeza mo. Shida zihisha toki wana do.
Action fact, I stay on form. Talk is cheap, I'm not involved. Once kuna do, we risk it all. Tulikuwa na mashilingi, tumbo minyo. We didn't plan this, but Mungu ni nani?
Mungu ni nani, Mungu ni mso. Bang fuga nane na nongeza mo. Shida zihisha toki wana do.